Mwe tata, umutima wange Ofoloka, imwe mwe katula Nge fiense wola Ifuluka meshi No mutima wange Ufuluka imwe Mwe tata, umutima wange Ofuluka, imwe mwe katula Nge fiense wola Ifuluka meshi Fuluka imwe Nifwaya Kafike mo Umusumba Uwayemba Matumwena Tamwakame Nichako Wela iyo Nifwaya Kafike mo Umusumba Uwayemba Matumwena
Another touch music.
Ramush,
Paliapa, sumatu kembila. Mamona, ponsea washila. Bantuku. Ulanda takwaba ni Yesu euteka Paliapa sumatu kembila Pamona wose awashila Bantuko ulanda takwaba ni Yesu euteka
Defoya kafike mo Musumba
Sumba tamwa wokulwala tamwa wokufwa ave kalamu bamushilo beka bekafie ngai wowe munina nishule pembela ishita na ipwa sosumi na Yesu Kristu fakuchube no mweo.